Kitambo nilikuwa na shangaa, wanamumba Mungu yupi huyo, wanamumba Mungu yupi. Milango nilipisha kakata,
okay.
Nilibaki na huzuni moyoni,
true.
Nilibaki na huzuni
Nikikount your miracle song itakuwa lingala length. Na powerful God bado wanapinga na strength. Ukaniseti main field, wao wanapiga na bench. Session away, nani kwako nitavent. They became my homies o corridors a Kenyatta. Praying for years vile miracle angepata. Unknowingly, I mean saina fahamu. From the lift, nasi said unafadamu. Now, nilifilka kisanamu. I had gigs kila weekend. Ganji na depend, wakini die, mina die when. Nili smile vile na blend. Destined to walk, hebu toka kwa you bed.
Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia. Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia.
Shows up when you least expect it. This is my story. Bearer of good news, you just missed your peace. A child to this world to town gets a list. Besi nangepaza crochet colored. Akukwa na movement na pulse pay me colors. Plus, doctor had a different view. Tiazika wa mob na bretzika wa few. Me na nana, we just lost a kid. Few months in took a course of peace. Nisha give up on you, are you giving up on me? Baraka kwa wengine, ukaniwacha lonely. I was told, atuta come to. Kwa kadha zikapita, sa ume come through.
Hata nishindia, zile napitia. Hata nishindia. Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia.
All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, he's there for me. When there's no love, he takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, he's there for me. When there's no love, he takes care of me.
Oh, hata nishindia zile napitia. Hata nishindia. Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia. Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia.
All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, it's there for me. When there's no love, it takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough,